suuqyada lagu iibiyo saliid macsarada ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa sar u kac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo saliidda macsarada. Litirka saliid macsarada ah ayaa hadda la iibinayaa qiimo dhan $2.08 halkii markii hore uu ahaa $1.03. Sidoo kale, jirgaanka saliidda macsarada ah ayaa hadda Baladweyne ka maraya $0.03, iyadoona sare u kacaan uu sababay dalagii sisinta laga sameyn jiray saliid macsarada oo sanadkan beeraleyda aysan soo saarin dalag ku filan suuqa maadaama haysan tabicin beerihii iyagoo ka cabsanaya fatahaadda wabiga Shabeelle. Qaar ka mid ah ganacsatada reer Baladweyne ee iibiya saliidda macsarada ayaa ka warbixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha saliidda macsarada iyo waxa keenay.
Qiimaha maxaa keena? Anaga litirka maxaa gadnaa $2.08, nus litirka maxaa gadnaa $1.04. Maadaama oo hadirtaana awal maxayaa jirtay $1.08 saasaa sintaan qaal noqoto sintaa xoogo maxaa ku jiraan kuwii ah oo ganacsatada qaadqaado isu xamar iyo meelahaas oo loo qaado.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaa hoos u dhaca keenay ama kor u kaca keenay biyo baxaa soo baxday Shabeelle, wabigii Shabeelle ayaa beeray ku dhiilay. Ka bacdi sintii waagooday waxoogay Hiiraan laga helay yaa naloo keenaga gadanaa. Ka bacdi haddana hadduu ilaahay raalli ka ahaado Shabeelle hadda waa taagan tahay, markay soo gooda laga yaabo inay waxoogo hoos u dhac laga helo. Laakiin intii Shabeelle ay maqan tahay sinta kor kore u kici korna hoos u kiciisa. Marka saas la awgooda ayaa dibulaca keenay. Waddanku biyo baxay ka dhacday, waddanku dhibaatada iska badatay, lagu kala qaxay. Alxamdulilah, hadda sanaanim noogu fiican tahay bu. Maxaa yeelay $1.04 waaye nus litirkii, litirkiina $2.08 waaye. Sanaan hadda alxamdulilah waa kurfaa ku fiicannahay bu. Haddii san la waane inay kor u kacdaa laga yaabaa. Beeraley Shabeelle weli soo ma goyna, waa taagan yihiin inay soo goona ilaahay ka rajaynayna insha allah.
Beeraleyda soo saari jiray dalagga sisinta ah oo marar badan dhibaatooyin kala kulmay fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka geysto gobolka Hiiraan ayaa sanadkani isku hawlin in ay soo saaraan dalagga sisinta, cabsi ay ka qabaan in fatahaadda wabigu mar kale ka qaado dalagga ay beertaan.